Tēnā nō rā koe, nau mai anō rā ki ngā pāhorangi a te pukapuka nei a Māori Made Easy Tuarua, koe nei te pāhorangi a Mote Wiki a Toru Tekau Mātoru. Let's start by familiarising ourselves with our conversation from this week. Listen to the flow, pronunciation and rhythm. Listen as many times as you can and become familiar with the dialogue. Imitate what you hear. These words and sentences will be very handy in the future. O maai koe I a rā, nē māka. E mea ana koe. Koia kai a koe, tēnā, whakaritea o hū oma oma ka o maai tāua. Ine, kihea. Ki te tihi o maunga kie kie. Ka pai, āhea au tikina ai e koe. A te waru karaka. Māhea koe hara mai ai. Mārunga i te waka o tōku māma. Kia mōhio mai koe, kātahi anō au ka hoko punua ngeru, nō reira, kaua e haere mai ki konei, hoi hoi ai, ne? Kei mataku tō ngeru hou? Ai, kei mataku taku ngeru hou. Hei te waru, ne? Ai, hei te waru. Now here's this conversation again, but with more fluency. O mai koe I a rā, nē māka. E mea ana koe. Koia kai a koe, tēnā, whakaritea o hū oma oma, ka o mai tāua. I ne, kihea. Ki te tihi o maunga kie kie. Ka pai, āhea au tikina I e koe. Ā te waru karaka. Māhea koe hara mai ai. Mārunga i te waka o tōku māma. Kia mōhio mai koe, kātahi anō au ka hoko punua ngeru, nō reira kaua e hara mai ki konei hoi hoi ai, ne? Kei mataku tō ngeru hou? Ai, kei mataku taku ngeru hou. Hei te waru, ne? Ai, hei te waru. The word ai is a small word with many different uses. The dialogue between Mere and Māka demonstrates five different uses of the word ai. The first example of how to use ai appears in the opening sentence when Mere asks, O ma ai koe I a rā, nē māka. O ma ai koe I a rā, nē māka. If the ai is positioned after an action word or verb, it indicates that that particular action is done on a regular basis, i.e. it happens all the time, or at least very frequently. Remember, the action word can be a passive like this. Whakamātoutou hiai e mere he hōtaka whakangungu hou I a rā. Whakamātoutou hiai e mere he hōtaka whakangungu hou I a rā. Mere tries a new fitness program every day. Another example of an I sentence used in the dialogue at the beginning of this week was āheau tikinai e koe. Āheau tikinai e koe. The ai is used in combination with āhea to ask when something will happen. In this example, the passive verb of the word tiki or fetch is used, tikina. We could also not use the passive and say āhea koe tiki ai I au. Āhea koe tiki ai I au. If we have the passive in, the sentence will sound like this. Āhea au tikina ai e koe. Another one of the sentences used in the dialogue at the beginning of the week was Māhea koe haere mai ai. Māhea koe haere mai ai. You could also say Māhea koe haere atu ai. Māhea koe hara mai ai would be How are you going to get here? Māhea koe haere atu ai would be How are you going to get there? If you start a sentence with Māhea, you're about to ask the question, how will the subject be travelling to a particular destination? The I in this sentence emphasises the mode of travel as being the major focus of the sentence. Don't forget, an advanced speaker will say, Māhea mai koe, or Māhea atu koe. How will you get here? Māhea mai koe. How will you get there? Māhea atu koe.